dem alam sapo e didi lewru janvier hitande 2024 chuka chuka lal kala to bodum hedaade hejuji amen dile lende mangal modum fu mi calmini am sanu bisimna modum hedaade actujen amen yalo mo hande o mi wondi do e mamadou sama sey kono nyallirda
ni selli baswale alcisse
sama sey godon ko jogonda sake amen le sembe kabaruji
en bian na sembe ko amen alal hande yo kabaru futuji do yimbe le neddun dirta sa to wala tadi farti tawede nukuy do hana tawede bian memanu hala yergol doro jirbo sanne le mol ala halatu sama sko be hewbe nati e kabar mudum yotre meden neddo kinudo golle mudum hande memanu hala neddo jogi do usine kangé bomako do en timdiran na hono buudon ni sis mbirki sembe cadi alcisse
sama sey ko amimi hala mudum jom le nyalom hande o yimbe le jidon dirbe worbe naadu rewbe ana bama futungaaji dibe nildo dirta hakkune mabbe be jida feyi yimbe sel kam en ka gite mu 1 million do hen
yo hunde alcisse ko su hayabe burata wade do ne jeune embe tawene forat mo do woni e kibar mudum al yalan be do fam ko don ko mamman baba kunta hebanin en
to bama ko do ko buri hewde sukabe fu sobe kalde telefoji di fu fota sobe connexion kanye ko nande mudum wobbe anton ngattanta ko mudde hakkile fe neldude futungaaji be gaji dirto dido foto ngaje be nelda dun wiide fabbe de jilli hakkunde mabbe
c'est l'amour qui nous
sabe gidal tan warta so neddo ana nella gido mudum hono e video ngaje nanan mudum sabe no be wirtano neddo so ne yidi tommonte tan ana wa wadde kulle fuga miile jokado ana wada no sabe be wana nukku goto mingem anda ko sabe minda yibbe wadde di golleji dino jogi kuteji sanne
sai jomo chalay habude tan ana wa yedude dido foto ngaje do beme andeto dodo skonko ibrahim eli diko holliti wiide sukabe ngattana ko mudde hakkile sanne
notre
neddo gido mudum e gondo mu fu ana wa natade gany mudum neddo an han famde dum telefon ngaji handen homo fu ana waawi feñide di yita kulle ko nelluda yimbe yogaabe dun waayi ede li beme andeden taw amate dum
on to fet whatsapp etu
holli tv so jomun sela yaade ye photo mudum li beme andeto tay wala ko surirto idum naawi sanne so hakkile tan dum waddan kutteji fewde bingo adama ko mudum
sakabe hidibe andom ono baawi hebudo ido kabaruji fu do hello ame facebook na do compte x mom noddirta no twitter
Alcisse mbiyan ardibe feddel suwa lukuy fusande nyande 9 mars 2024 tultan wibe do njopitama
himbe hewbe le fedde ayema fusano onde nangano ma tiagal ko walde wadi hakkunde mabbe to le tuudi jangirdi do badela buguto dun latika no sababu jati suka jokol le jango goto kadala hem adna
goto mabbe mo men kebe telephone gon eni wide be njopitama nyande 7 janvier 2024 Alcisse
sama se ko nyande fusuka jokol be leedi amendi kam en ka buri na yorade bangal landinde yambereji
goto mabbe mairie touré dada himbe lettino landina de fodde mon fudude hono dido golleji di denno kanko wonno e le yewtere meden club tamani kedanna ko wi do kabar mudum
d'approcher
ba to yimbe andan be golle majum san fadma e fudude landingol yambereji kambe hore landingol yambereji wana hon newinde ido hasindine kulleji kewdo kinatawa andal mudum wo e majati so wana dum arwaye fe yottinde torda yimbe be landininta kawtangal e hore be do jokolbe ko bawmi hande den tan woni be tawta andude gollangal tafon fadum fuddude
avant de se lancer
sama sey ko jukabe jokolbe le leede amendi kam en do nyande fukure na radio bangal yarugol doro kan e kulleji ittoji himbe be hakkilaji mu em lewi mabbe dum way latar sababu dum sultinabe san
yegul de kulle tateedi fuf hem latke sababu himbe hewbe nawturke dum woni kambe jeune embe tawene dum bonna hakkilo dum fratiji mudu dum na buri e kabaru mudum alcisse yaran be dor fam ke don ko musa agma hebani en
jokolbe hewbe be jidi le tateji yogaji le ngalure bamako ne holiti wire yarugol doro ana sultina dum yem dum sabi so hebugo doro wana hunde ko tiidi sanne joodi mabbe
boisson energetique nebugo
min ke miido dan boisson soddugo mudde bonde calci tan so mi jogi calci mi soda vodi goto mi jara dun do an bodon kan yarde boisson ngaji energetique min ke boisson ngaji i konya woni mo jaati buru welde kan
nafo alcool amuri
o do kabaru ko gouvernement leedi amendi fayeto sarab suka be an haani ko immo doro no dum mamadou jakite hore gal mo mi jidi lafiya bugu le wi mako dabereji an haani fi heede fewde e majjum no yaawiri fati bonandaji di satta burde
jamana erari kanga
lama han darar daroga mudun hada yogadi kulleji naddedele leedi meden sab netto so anay hasingin yardi kulleji tan wawa natada netto geto lama an hantinade fi dabreji fa hanen
cino femdu fanyana mante
pamgol dorogoji urto sukab jokolbe kulleji kewdi sabi binta dum liwi andano kabaroji bilide netta ko doni gida waygalo yopitere ido kulantereji itoji himbe hakkile mudum watta so sukabe hewbe anana yori bangal mudum no yalama hande o
la disponibilite des stupefiants
madde handen dorgoj nannan mudun le nukkuje medende ina jogi kuteji fa wana sedan sabi watte fu attawan yeddun sare taw won dal mudun an watta be jaati nyalade warande a wadan kulle yogaje ko sabi binda nodde dal lam
pour avoir commis tel act
micintinde tan wiido ko ul jokolbe teme didom woni be kaytaaji mu em tipira tiagal le bamugol yimbel fa lawto soldats em le lede amende le hitan 2024 le wi gouvernement o tiagal ko iya meji mabbe jewota holtama wiide dorogu anahim do nabata e yawtirabe mini mag
alsisse hono fufu hokkande sukabe lokkuibe yakore bangal birki sembe chaldi dum woni ko wiyata EPS
sama seku EPS o darne mudum ana momni sanne ele yiro wera tergal bedo sukabe jangobe le lede amendi darne mudum ana momni sanne dole hejo jangite le chudi le college amendi himbel ngado be golle majum na nyalomo hande o kanyum en ka holiti wiide ana wondi fewde tidalaji kewdi latil sababu jati hadde be wadde o do golle no wodi fa keben famtar anni ko adama hamadu haidara hebanim dum majum o yeho yido do yego mabbe do festango omar wajalo
waddim birki be celde yudum faabade sukabe ko nayri bangal jande so ana janga dum faabo tudum en dum no kani andirde no birki sembe celde wori be do sukabe tama e andini dum hunde
mi do wada EPS e colto bande 17h ya 18h accident gam doki kam talkuru holita ele mudum wiide mi de waawi darnde dum dogotorotu gondo den second cycle ne min wada no dum ka EPS ona moddani san terde am mi de wada dum ga wakati fu e retar ngaram
on nani ko be do sukabe tifi do hen wottu jono do etayde fu idum nafa be sanne non kanko docteur Abdul Bakki Diallo dogotoro ansongo hollitiri wite
wado gol mbirki sembe chaldi ana lato sababu so terde neddo yirwa heba sembe dum ana way lata fe sababu yaadu neddo darto mo wadata dum ka fu hebata nafa ko woni hen ko
e pesse dum wada a tawa neddo andan don de do hunde watta dum ka do etayde fu kambe ngado be dum be kollitiri kaaki ko be kani gollirde o do gollino be jidiri jaati woni ko be ngala Bakari Musa Hari Mayga o wi idum hokka be tiadele sanne
l'absence de matériel didactique
akidi golle o wadirte mingala terrain ay to mirki sembe chaldi way wadere dum EPS o so min ngadana be dum wajibi kina min jotto ele latirde balom dede e kintinobe pio balom gombe le dedo dede dum holi tan men wiide latirde de kam en jeedi
appartient à l'équipe du quartier
mirki sembe chaldi non jogi darnde mawnde no jande l'école worri non soudu ministre humnidu kabaru jande le leedi medin de holli tiri wiide hon wawi latade jangino EPS ko watta so joomun laato dun o ngara hebuddi do kabaruji les journées amen garoje de
le yawtere amen portrait nyalam hande o mi yaham yidoyde suka jokol goto gollirawo juude mudum
alcc kango souleyman traware o hande o isine kango jogi bamako do jati alcc mo gollida chapan en joyo hayeb lalla touré darno ko dole nokku makku ke dana fastango men oumar wagalo e sitasirbe
o do suka jokole mo dubu mudum barta dubi chapan tati e joyi o mo nodire souleyman traware o wana jon darnde sanne do jonon dubi didi o mo tafa kanye do bamako do o do gorko ngaddo suudu o wi ko wondi gollirde o do golle yalla kanko do mo tawe yirwere leedi ndi
anku me importation
arandre non mi yami suuda kange ciagan leedi mi tawi dun jogi nafa sanne le isine ngaji le ciagadi sab golle mebbe fu ni suude kange tan wara mudina ciotta leedi mebbe dun sabi so mi yidi ngal gollal mi hebi he hunde sanne dum mi jokkini ngal gollal fa handen sab leedi fu wa yaar yeso ciagan hono di golleji ana nato sabe du hayibe ko heemu en fatar kasin hebde hono di kulleji ciogu njaafudo du ana nato sabe de yirina keban leedi
ana development min attantone
o do suko jokkole jambirte traware ana wonde wattande hono mudo hakkille sanne
o dubi arandere non dum gollal ko tinna fa wala sedan mi dai darna jatingal gollanno sabi sa fuddi hono di golleji kulle didi soni juude ma timmay a heban hono mede teutra hayebe fu tinno wada golleji entrepreneur ko fisati laaji ana mudun sabi neddo waawi hebde hono fey so wala yati dal tofon
sigire konnala
nyaloma handen o kanko woni jokko sukabe hayebe jagotobe leedi ndi holliti le ko warta ko do jawan yalla hono nokkule makko de kan tawrede le tatteji leedi mali ndi fo e mangal mudun
le hello amen tarik nyalom hande o sama seku min jaram lam siga so fami kalatum hala mamelon
e wi kanko Ibrahima Dawda Babemba Traore hen jangino ngonde fuftara hande mamelon siga so o yo nokku amren hewo siga so njahono no darnode ko do mudun hen derno beedi wiide dum mamelon o nafi sanne galure siga so hande don no amen ngonno do siga so aissata jarake da fastango sitasibe
mamelon c'est un monticule
mamelon yo to faare no gaadun wana heere na jamaare milir dum heere pamare tanno wana bani adama moƴƴin ɗum ɗo mi tawi mamelon jamare ko hew muɗum wari joɗide ɗen hayre ɓe lallene fa wodi amiru guenni sigaso fa do mayre tawa ana joɗino soni ana dewno hayre mamelon ana wawiyde guenni sigaso fo e manggo muɗum ko yata kilogaji joyyi hottade kilogaji sappo wattine tubake naati leydi nin ɗum tawi babimba ana joɗi done hayre meɗe wondi fa hannen ɗe lallude ne hayre mamelon saabi ɗum hunde le fina tawa guenni sigaso hannen nokkuto laamuke tawa ana joɗi le guenni ɗum ana hani heybede
ɗum nawata en birki sembe caldi sama seku kanko Erik Seku Shell woni cuɓaɗo fa laato entraîneur en piyoɓe ballon leydi Nigéria
kanko entraîneur kiɗɗo jaga bule en Mali teñini to Nigéria toon Niger lati ɗo noon jokko champion runde Afrique jaaɗo leydi Mali o signé contrat duuɓi ɗiɗi yama ɗum ɓen hitande wotere ɓeyde hen Alsisi
sama seku mine mila jonka ɗo mi kaddete kabaruji amen
noon tigui Alsisi caggal du inchallah
hay sakiraɓe ando mi jooti om tan heɗade kabaruji amen ɗiɗi lendi e maggal muɗum fof no andirɗon yewtereji amen ɗi waram jokkitade wassalamu